na panda.
Deep note is in it.
Me na penda. Me na penda to na panda.
Woman, I give you my heart.
Tunafanana, watasema watatoka huko maradadi. Wanapenda tusipenda oo kina nani.
Nitapiga marap kama zarani. Rasasi
Tunapanda
Nitapiga marap kama zarani.